mademu wangu kwamba wewe kicheche. Magari ya kifari yanakupa mawenge. Kumbuka mapenzi yangu hakuna zaidi ya wewe. Maneno mengi yavunji mfupa.
Maneno ni mengi, mwenzio siwezi, usingizi sipati. Najuta mapenzi, kupenda sitaki tena. Unanipa wazimu, maringo ni yako, unanipa wakati. Wakati huu
kwanja. Mbede mabiwanja.
Kito sije, dema pepe, fuki jeche. Nikata ya msepe, najuta kupenda, ulicho nitenda. Uliniacha mimpweke, ukisubiri niteseke. Kina fulani wanicheke.
Pick his ass, now to talk with tears. Pulling your body sass. Women shooting, say you fear. Illa mine and the pain. Boss in a vumilia. Bona mean a scare. I love from the bullshit. Auto killing beer. No, no, sushi. Come on, message me, fick him out. Please hit back. Wongu mala eco now. Feel this rag. Combina TID. Tuna lia every day. Atakula see this kid. Mulize at the master J. Niko tu. Zangu gero na kuwa za killer sign. Ona kama wana bad. I walk in shen. Nakaja. Ma, we were hopo na kumis. Listen me, nini kiunuko nani dis. Na, taka tuishi kwa peace. Please me, nini kukuwacha so race.
Nilikata, nilikata.